baka mukama katonda bwe yampangira nyimba ngomba kambabulira ebyobubaka nzize n'obutume mukama katonda bwe yatuwa nyimba ng'omutume mbabulira ebyobutume anoonya eddembe ssente n'anoonya eddy omusajja anoonya abakazi eddagala ngenda ddibawa mbibawa byabwerere kyokka ngaekikuba nsika alibawo nyo kiweerezanga enakulabye ebirungi n'ebibinze byendaba mbyogera ku siibe nga bwe batuma eryato nadda mu ttuli olwaleero luno bannange sikyakale neesimbye ng'amafumu mbabuulira ebyobubaka emyaka gye mmaze ku nsi neetegereza olulimi kye ky'obugagga mukama kyeyatuwa alikyamye olulimi n'obugagga atabufune songa ziri bbiri obwesigwa n'olulimi kyokka n'abayiseemu olw'empisa n'olulimi kati bafuuse bagagga olwekuumanga amagezi ga bwereere olwegenderezanga ku mukyala n'omwami kuuma olulimi lwoseluganda naŋŋanda n'abaana be tuzaala empisa zibeera ennungi bingi ono bifuna olw'obwesigwa n'olulimi weyisenga bulungi ku nsobeere bulungi lusuula mu madiga saate nga waliwo abafunyemu ebyettendo kakyama mamero yalyesanga mu nkuba ng'ate yaluyonja ku nsiku n'ali bulungi ab'omuti bwe baseka ab'omugumu nga bakaaba saanye okwekuuma olulimi lw'omunnange ng'obanga owakana awuliriza ebitirira kayemba n'antabuulira osanga luno n'owulira keluliseerera n'oyogera ebitasaanye luliba lumu ekkomero liringira kyakulya basooka kugaaya bobanga ogenda okukimira bwe boolikimira nga tonakigaayamu tewali kulonzalonza nga kigenda kutuga buli kiisa yogera ebyo byatekkaanyiza baayogera akamwa kabi katasiroganga bobanga oyogera genderera byoyogera anti akamwa nkuba kalungi ke kakukula akabi ne kakunyika genderera byoyogera akamwa nkuba okumanya nga sikulimba kyobanga osaanidde okenenula n'oyogera kyatte endongo kirako eyateereka omusimbi gw'omu bbanka kyokulabirako safaali ey'emasaka sente zangwaku nze n'embulu ekyokukola mwami matuveeruka yaye yanyamba mu kampala n'enkomawo olulimi lwe lwanyamba kyekyobugagga bw'oku nsi kuno kyoyinako olukuume butibiri zeluganda naŋŋanda seruganda Uganda osanga munango nofuna mwekyokwiga Episato sura Wesikwato butakwe Ntola motole kayo Yonebio konseji manyetu ujapeka Ulira nanganda Na wesi Uganda Ulirebio waka osanga munango nofuna mwekyokola Episato sura Wesikwato butakwe Ntola motole kayo Yonebio konseji manyetu ujapeka Chapei, ngera yepanga kusiku ni ya sindi Ufuno we wange nea misanga bigambo Anetina sima nareka wabapenzi Anasamu mpole msonge no jengamba Katonda omusabe mpoli wangu lebyepei Omusaje we mpisane boli vera luchoro Kakasabye njogero mpazo gena mpuga Weno seru ganda neboli vane jipapo mpazo limo wangula we wawo wa sindi Oliva na majisa kalinze gengu mirite Sente weli charu kare kureka mubanga Chanja uro, nilaye banga kusiku ni ya sindi Kavira kuwa India wagende bungereza Beyambi sangoro limyo kukuna baka stoma Chechongo kakabofu nsiku nocho inakonu kume Butiribini seruganda nanganda Mwabasubuzi na wafuza batekisa wafuzi Na wasawa zevanyi mchapafuna Anonye mimu nawe naze kweura Kuzi sangama zima sindi wajakura Chechongo kakabofu nsiku nocho inakonu kume Butiribini seruganda nanganda Nanganda Ulirebio waka Uwa mukama wagamba Ulira nanganda Osanga munango Nofuna mwecho wika Ulirebio waka Na wesi Uganda Ulira munange Osanga munango Nofuna mwecho wika Episato sura Wesi wato utakwe Motoy kayo, pionebio kusiki manyetu ya pireka, kuzesaka mapuro.